na bakwa Ifa tulino mweo Tule mitasha Mwelesa Pabumbi Mwatu pela Mwatu songa Ubu shiku Ubu mwapita Bambi na bakwa Ifa tulino mweo
Ishinale lumwe le sabule ba mushilo
chakapanga
mula pani mwe chimukokota somo mwe Ishinale lumwe le sabule ba mushilo chakapanga mula pani mwe
Shaka pa